chiri mwenna kusisinkana kande bubi mwekifo chiri wenna labire kubelika mwekifo chiri wenna labira katonda mukamansaba tusisinkane mwekifo chiri mukamansaba tusisinkane mwekifo chiri. Adamu yalina ekifo we yasisinkananga ne Katonda nga buli lwaggulo Mukama yakanga ne banyumya naye bwe yayonoona. Adamu ne bamugoba mu kifo kiri tusaba tukowoola erinnya lyange embeera eganye nga tweyama ebinene tutere tuba obulungi naye bwe tuterera bwe tutyo ne tuva mu kifo kiri mu kifo kiri mu kifo ekyo mwenna kusisinkana kandi bubi mu kifo kiri mwenna labira eggulu erika mu kifo kiri mwenna labira Katonda Mukama nsaba tusisinkane mu kifo kiri Mukama nsaba tusisinkane mu kifo kiri nakusaba tibuli mpo mwana ndyongera okukwagala nga nakowoola erinnya lyo nga nasiba nga nasaba naye wamumpa oli omwana yeeyagaza zina ensimbi ze nnawangayo bebi zanywamu amata gira mpakadde ndina mama nsaba dayo dayo Mukama nsaba tusisinkane mu kifo kiri mwenna kusisinkana mu kifo ekyo mu kifo kiri mwenna labira eggulu nga nakulabanga sikyakuwuliza wadde ekiroto sikuwuliza Mukama nsaba tusisinkane mu kifo kiri wampambatiranga sikyakuwuliza nyamba kifo nakusaba tiboli mpo mwami ndyongera okukwagala nga nakowoola erinnya lyo otere ompewo mwami era wamumpa weebale oli omwami kyamagero kyange buno budde okujja okusaba bambi abeera misinga saagala kumulumya okimanyi sista nsaba dayo dayo Mukama nsaba tusisinkane mu kifo ekyo nakusaba bw'olimpa emmotoka nditwala abatalina nga neeyama ebinene nali nkooye ebigere era wagimpa oli mwesigwa naye ate wampa njeru emito gyayo myeru bana banaku bagiddugaza ate beetoolatoola taata nsaba dayo dayo Mukama nsaba tusisinkane mu kifo kiri
waliwo ekifo
waliwo ekifo
eyo gye nasabiranga
waliwo ekifo waliwo ekifo
eyo gye nasibiranga
waliwo ekifo waliwo ekifo
eyo gye nakamiranga
Sana ni Nzejo kire sala lulii.